Danny Boy.
Titan Boy. Oh la la la, leo siku yangu mimi shajikoki. Oh la la la, it's my birthday, wacha tule keki. Oh na na na, leo siku yangu kwani kuna party. Oh na na na, it's my birthday, wacha tule dansi. Oh la la la, leo siku yangu mimi shajikoki. Oh la la la, it's my birthday, wacha tule keki. Oh na na na, leo siku yangu kwani kuna party. Oh na na na, it's my birthday, wacha tule dancing. Ay, my baby boo, wajua leo ni siku yangu. Ay, my baby boo, nachotaka uniridhishe. Ay, my baby boo, wajua leo ni siku yangu. Ay, my baby boo, nachotaka unifundishe.
Baby girl nishapenda pia, sikiza moyo wangu vile unakwenda mbio. Ay, baby girl nakutaka dia. Ay, baby girl nakupenda pia. Ay, baby girl twende mpaka chini basi, ingisha kidogo pinda mugongo basi. Fanya mambo, fanya vituko. Ay, fanya mambo, acha utoto. Ay, fanya mambo, nataka gogo. Penzi la kutania, siwezi taka toto. Ay, nakutaka mama, mwenzako nimepata, sija kuacha sana. Sita tata, moyo wangu sana unadunda, ukisema utaki mwenzako ninapagawa pia. Ay, nakutaka dia, mwenzako nishapenda, nakuitija pia. Ay, baby girl, nakufata pia, ukinipa sikata itagwara pia. Ay,
nasikata tu kidogo, ringishie kidogo, nikupakie kimoko, nikuchape na kiboko. Nasikata tu kidogo, ringishie kidogo, nikumakie kimoko, nikuchape na kiboko. Wajua kwako nimebaini, baby nimebaini, takunywa hadi ready wine, hadi ready wine. Wajua kwako nimebaini, baby nimebaini, utakunywa hadi ready wine, hadi ready wine.
Ay, baby girl nakupenda pia, sikiza moyo wangu unavyodata pia. Ay, leo tutakesha kabisa kinyama, lakini nakucheki tutakunywa bia. Ay, baby girl nishadata kinyama, ukikosa kukuja uniambie tena. Ay, sitataka, sita kudata, mwenzako nimesha pata, sita kufata. Ay, cheza chin, cheza kama wewe pia, cheza chin, fanya mambo pia. Ay, cheza chin, takudata pia, baby girl nakufata, takueleza pia. Ay, fanya mambo baby, kweli tutakesha, tutacheza daily. Sita data, mapenzi ya mbali kwetu, mbazo kabisa, tutaruka kivyetu pia. Ay, nishazingatia, baby girl kakumbia, nakutaka pia. We, tutakesha kinyama, kwako tutafuga, tutaruka kinyama. Fanya mambo, fanya haraka. Ay, fanya haraka, tena upesi. Ay, tutakesha, kesha. Ay, tutaruka, kuruka tena. Ay, baby girl, usikuje kijan, nipigie simu, utekuje kijan. Moyo wangu nisha zata, mwenzango nisha penda, siwezi kukuchanganya na penzi ya kimoro pia. Ay, baby, twende mpaka chini zunga jum. Baby, nakwambia nitaka mtu. Baby, nitafika tu mapema tu. Baby, mapema usichelewe pia. Ay,
sakata. Ay, rakata. Suka paka chini mama nakukamata.
Ay,
sakata. Rakata. Suka paka chini mama nakupakata.
Ay,
Young Star Production.